Shem cares in the trap.
CKMusicPromos.com.
This volume.
Did you say one?
Yeah. Let's go. What I want you, y'all niggas. Let's go.
That's what I'm talking about, you know.
Whoa.
Up on the visa being Kaonek. Why ziva, dipanga ndrama from Monday to Sunday gadifuna kwema. Why gwila, gati ulibe pansaka maniga nipuena upiema. Bila njila, that way we go further na team yanga. Ni sim na pepe yanziva wa ziva like
Ooh, Waziva.
Let's go.
Waziva.
Nipanga sakari no wanda ni rapa gana cha feature va jiga. Kali konso kumwaona mufuna ni mpaka mudie konga gera wa mimba. Meze musturi yo nipika fire pepeo sagwira bazani sakira. Kembo na ine sitigwirizana ni napidi famuli haso waziva. Apa ni fuseti, tabamone kamo fuseki. Efa tupepeke na cash, tuwedi uraro kumpia no fear. Na piesa nga four plate. Nonsense, ni ba don't saka consulate. Paka chelo sinishote mukama wabu na sanduka nga kogeti. Ninaleka kudara vora pana bana hamola pakashi nga jena mufana. Delela ini nga ufuno vana. Akachupaki na gwira musana. Unumwaka hazadabwa satana. Benzo niseka pamanzi na chana. Rap kianga iwa panga vafana. Wekele na isa vinka oneka. Why ziva, nipanga ndrama from Monday to Sunday gadifuna kwema. Why gwila, gati ulibe pansaka maniga nipuena upiema. Gwila njila, that way we go further na team yanga. Ni sim na pepe yanziva waziva like
Waziva.
Let's go.
Waziva. Ziva. Waziva.
That way we go further, go further.
Kufuma yari shirika bakamba. Sunga ni jere namba imwe bakemba. Selera teka nyanduwe mudu tinga taepa. Kachero nga ni chemba. Apa ni njumpa. Nifiche munimbo ni voma wasira nosia. Neze pankoroko kwenze bafanda benzo klema. Kuma kwenze perupia na pera kuhipo bagai. I'm called in kuzizi la mazinga. Mutu wa mene akadisa hai. Maponya mabifu kondwa kahira ni pimpa ni pase kubrai. Yeni chani critical rap. Zimenya vikari ngata cha dry. Kwa mulomo wa mchola nkani. Kupa ni kupa na papata osa leta na chikwera
sure.
Silinga rapi na mwana wa mene akalipo zivo no kwera. I look up to yunga chibaba man mwafa kila line kapena. Njine niliko yambani kutavala chiksi mufana cha yamba kupena pe. Apa ni visa vinka oneka. Why ziva, nipanga ndrama from Monday to Sunday gadifuna kwema. Why gwila, gati ulibe pansaka maniga nipuena upiema. Gwila njila, that way we go further na team yanga. Ni sim na pepe yanziva waziva like
Exclusive from CKMusicPromos.com.
Sure. Doing it.